Mavana tnoda. Namu tele ka ntirho lowo.
Mana artisa lomu vona ka fhaka ngavitana yena para ta hinya ku tirhisa ntirho.
DJ Leka, that's how you do it. I'm a man, I'm a man.